kikuni sarandia Osuna nani tabasami ya pembe nankandia Naona bora shinde geto nasa saka bei Kuliko kuka kiji wenu kumpango na fail Kukimbizana na polisi kuto selu del Maisha gani ya vipisi no piskiso nei Naona nobody's on my side Peke mola ndo atakeni jai Naona nobody's on my side Peke mola ndo atakeni jai Selewi 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 Wari mwengu wanu mengi zari mnayo jua Umesha ntege mibanjani misi pige tua Wakasa au naeza pita bila kugundua Mola naweza njuza nyuma ya bazanka jua Juzi mchizi wali mpaka zia kesese Leona nye debe bila kosa umande Nikizi pata swezi mwacha mwana tekete Chake kili kuwa changu changu chake ye Pia nobody's on our side Peke mola ndo ajua kiundani Pia nobody's on our side Peke mola ndo atake tujaji Selewi Selewi Yeah Selewi Potoke nani fanya nsake pei Wengo metu toka are pika kama tei Kwenye isa fali swezi mwache munga play Tapunguza ngada nonge sguvu killing game
Selewi, hey, hey, hey.